Sakirabe worbe rewbe on fu on yettama nokku fu do to tawa don jonin o don kettini yewtere de studio Yafa jogginta dum wonno Yafa soara delle do don nyande altinere fu studio Yafa wo yewtere bangal kella do don tu handen wo hala yimbe kyahrobe ko e mubboy delle fa hande le de do yewtere on keban docteur jepta do kongol woda ko humpiti yimbe do torraji ko di golleji mbay waddude do cellal mubboy fa hande le de do yewtere on keban allo docteur e tawti firta bandu delle sakirabe dum wonno tobbe yewtere meden handen altinere Gena e lewru janvier hitane unadi di e no gay e tatinde le sakike modo Munira Dikko kam woni yeso micro yeso masinaji to Abdul Lamin Labiedu nele mballitobe en le dedo yewtere o sakike meden Yusufi Diallo e tawti Salamata Dikko sakirabe ndelle en kegilo fa kettinode yewtere ha lore bangal kellal
kale hala kellal
hala kella li ndedo yewtere o hala dum wonno yimbe cawritotobe ko e mubboy Touba ko na wi'a automedication on fuso on dari wo hunde ko wa'i hono alhali fidugol loteri mon fu o sahurata na hore mudum eno hebiri tay yahay dakol andanbe bangal kellal be so on dari joni wo wawtu na wuji kiwdi ndelli o hewi fu na subi kam boyka wadande ko e mubboy basi fadde mubboy yahade doctorore kaso on dari golleji hono dido na kebini torraji sanne sabena dum way fehi warude jomum ndelle en jahan kettinode yewtede de gollido amen Faisal Lawidrawgo wadinde e do balla sakira medem dum wonno Yusufi Diallo e tawti Salamata Dikko en keban fahamude yewtede de do e fulfulde
sallifana o en gonana le dewki mangoroji huccundirdi e barrage tangen to kimbe hewi do on ji ando tabe mabbe maruna defirando sari wodi fa handen chofe e yaramaji Pascal Warma kanko joni no udditana butel makko dida berde doro biyetedo Guinness o yarata dum du sabo yidano yarude dum amma o yaratana dum fo heba cellal ko holliti en Guinness o do yo hunde ko wawi sawrude jontere makko dum du yo wayi ko goto hollimo dum
no pali wana sin
soni so pali nangi mafu na wayi yalde bagi miete ki Guinness ki ayi ana heba cellal maada nde gomma wodi nde jontere nangi kam wi kam yara Guinness ke som yari dum fu mi heban cellal la ngonga dun non jarumi dum non mi hebi cellal la amma soni so ayari de heddina nawa fa hande denka hani ja lohtorore ndaro ke tan wana
ko sedie Pascal mijo ke dorongo na wawi sawrude jontere fa wari handen andal fay gotal hollitaydum Jules kam kay na holi base mudum wajinde hakoloji loto do yara dum wonnon kanko kay ko o watta si o nyawi o yahata su doktoro fay goto so wana si nyaw makko sini chagal baseje de o yari de fu
ni azabren bon
hana singa yum jongata na hako goyavuji beda fa handem hako le etuba ko danede de mi beda dum citron ndende mi siwa dum fa wadan watta e butal na mi yara subaka hakunange e lasara ndinga irmi non nyalaade tati fu tawum dum heddi fa handem la dum nawa kam fu nden njami doktorore mdarwa sabu tawan on don wakati dum wana dum jontere
na
Lawol gomma duna wodi di himbe woy yurude de sawra ko e mudum ben kam wonnon sodugol bode sunnitintobe bode do laabi ben tawa loktor fay goto windanaybe dum ko buri hewude himbe sunnitintobe safaje Yasin ben be ngala andal fay goto do majjum Samira Sawadogo debbo odo yo sunnitintodo bode no sunnirta du habbodaki na e no nyawdo on hollitiri nyaw mudum
mam ko re paracetamol ko 3 e amoxicillin bode biyetede metro bedo mido jogi boy puko yende e tawti clore fu soni goddo wari fa soda safare do am fu mi yaman dum dumen nawata dum soni so jom holli kanawo mudum fu so en adi hano durma fu mido jogi bode durma dum wonno clore puko yende e tawti bode biyetede ko e nayde soni tawi wonawo redu fu ode metro amoxicillin ma ko 3 ko kammi
lawol ngol kimbe hojata na sawra makko e mudum en o yo lawol gol woda fey seeda fey si wakati gomma no dum sawra wobbe so ni son kettinanake docteur Bania o holliti ke sodande hore mudum safare tawa doctor fay goto windanay dum na wawi waddugol nyawuji goddi wakati gomma ndegom jatin na wawi sabanade nyawdo on mayde
e la meilleure option le
to sawri ta hore mudum fa woda yo yaade doctorole na ko tampinte e bangal yidde sawde hore mudum kantan kanko nyawdo on kanko yata soda basiki wudi du o anda basiki no adilte na waye njon chodon bode cikkon tayti de do chawrata naw modon tawa wana dum don naw mod ke hulbini don yo anda no basiki adilte mi ada misal suni sonon ada sanne paracetamol fu so on ndungo rake non na don waye sawana dum mayde men
ala long la more
Soni son ketinanake andan be cellal neddo de nyawi fu no wawi sawlirade fa woda yo doggande su doctor dum du wakati paynde jomu fuddi matude nyaw mudum no watta fa heba sawro fa woda
Doktoro biyeteedo mumuni nyawni kam yeptata do kongol woda ko humpiti yimbe e do bangal golleji hono dido e bandum Yusuf Diallo firtanan en kongol doktoro o e fulfulde
La plupart des cas c'est des
Ki buri hewde fu de do basele de ngatta kana ko hantata na walla Soni son adi de fu na walla mon on suoto amma on chawrata nyaw ko dum wadi de nan wi'a ki yimbe be adande saabe nan wondi e na walla adilta de fa chawra ko e mukko eno saddaaji kewdi na ngodi e le gollitoraade basele di yimbe ciodata yaasinde de do basele hollaka no haani adireede pay pay su jomra mo ciodiide fu adam fa heewa waro a jonka laata no boy mbok ndi goddum nay bo seedo fu baawata ummano de non bodde bodde gommana don de don bodde su neddo no wonde na walla fu na holle adab boy no watta fa bodde den kanta na walla on de bodde na laati bodde lobbe sanne e bi adama en wodi du na de laati bodde e bangal tewtugol cellal bibbe adama en amma suni so neddo adiriide no de kana adireede fu no waye tampude sabude kanji de chawrata na nyaw goto ma bi nyaw jonle suni so nyaw kon no woni gereto adi na waye sawra nyaw ko amma so wittini sanne fu na don waawi sabanaade jomum nyawuji kewdi wodi na don waye sabodu nyaw kol no mbowida adude bodde den fana wittitini bodde den baawata nyaw kol gasi nyaw kol do anditi kende wali fu a waddan de do bodde ndelle faiso bodde ngari tan nyaw kol segilake habda e mobbo faiso basel ciotete de pharmacieji de son adire bon haani adire fu no baye tampinde bibbe reedu modon yaade
au niveau du foie
firta bandu le nedo geddire en tawtan sakira meden Yusuf Diallo e tawti salamata dikko fandaren dum wonno ko be jogi bangal firta bandu le geddire de
kal haldi football ni wonno no kananke pele yira ko habodi e football on inde makko Edson Arantes do Nascimento jogino do arande numero 10 le equipe Brazil wodi fa handen Santos e New York Cosmos heddaki handen handen chagal dubi chapande jetati e didi gilla dubi makko sappo jeddi o fuddi fiwugol le equipe Brazil tondu koy o holliti wawugol makko fidugol ballon on gilla 1958 fa yaade 1977 hokko kibaruji Gabriel Barua yimo mo fija o holliti ke ko habbodje fijo football on yo neddo mbawando dum sanne
e kananke Pelé o ke keddoto en jogito den yo neddo mawdo no wala fuko dulli no ballon fidirte favela no awuno fidde ballon o fa yimbe fu hakkilo yimbe balo dum don sendio e fidobe burbe waagol ballon le adunaru pidudo fa ballon heba ke wonde hanne dum yo Pelé
gillo fuddi fijo gon o hebaana championnaji sappo e go le football fu yo joueur goto hebudo hoji coupe du monde ji tati brésilien o do wonnon arandejo faamudo ke football na wawi yaltinde sukabe hayebe le talkaako
Pelé famino ke ballon na wawno wultinde sukabe hayebe be e talkaako hande ne ngi dum sabu ne ngi wobbe ana choode to nokkuji do to pidaton jawdi mawdi sanne wodi handen e mbawa limudi sukaabe hayebe hebube ngulna mobbo e le ballon no putti tawale arande de so yano mana fita ballon fu yuata kena a jaydo a yida golla
tiagal ko o fiji Santos Brazil Cosmos wodi fa handen États-Unis pele lata kina handen handen ko tuba ko wiata homme d'affaires fadde makko latade ministre Pele handen handen yauti wodo yoppi tiagal makko jawdi sanne
l'héritage en fait de Pele
ko Pele yoppanin e ballon o ye welde ndarugol ballon ye yidugol ballon sabu to tawa don fu hala ka kalton fu so ballon wara mana fide fu no ngiya ki bandira modo ngiata Pele kanon waddani en dum don tayto ko en kebilta neddo goddo gasi menga
o yoppi tiagal makko jogibe andan gal don be bawuden limtude Johan Cruyff Gerd Müller, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, wodi fa hande Mamadou Zongo, gondo leydi meden Burkina Faso.
Sakirabe tawdanobe en e lende do yewtere do gondo jimol ngol afel bokum yimi gondo darnete yewtere meden Allah hollu en jango e jam fake be yewtere heere e le yewtereji di studio yafajo inantandi on fo ngettama.
Pa koi vo di kai mai damai ta dore na wallahi dunya wallahi dunya o ko bozo